le komni sigaso yoga e golleji gondi ton di fu yo demal kanye jago hakkunde muɗum e leyɗele ɗe heerindiri ɗe ko jokkoji seddiya woɗe gaɗa fewde e leydi Mali ndi ko fuɗɗi ile ley jeenayi lewru janvier ƴaɓɓi noon du ko kutteji muɗum yettiki sanne yimɓele wonɓe to sigaso to kanko noddirteɗo Modibo kone yo moƴƴintinowo motongaji o sappiki du wattu jono jagotoɓe wonɓe ɗi nokko wi kañe laati sababu so coggu kuɗɗe ɗe gabbi
yimɓele ɓe papata ko transition ɓe goni sababuji ɗiɗo tellaji sigaso ɗo so wona ɗum ɓiɓɓilaki fewi e CDAO minen kay min tawi kalɗum codan kulentereji ɗi nokkuji goɗɗi ɓe ɓeyɗo hen cogguji mabɓe min gonda kafe oɗo kabar o
kanko noddirteɗo Yaya Jurte o tawdaka e oɗo hakkille min tawimomo jooɗi le restaurant omo wondi e wottade o haali hono kutteji ko embargo yettini leydi Mali ndi
min kam no mila wiide telaji kewɗi nangodi so ɓeydade kabar transport coggu ñamduji ɗiɗon ɓeydiki condi kosam sikkoro nebam fofnatiɗani min
kanko noddirteɗo Fatoumata Diarra yo goto e sottoɓe koɓe noddirta loko ko le lumo nokku noddirteɗo sigaso o hollitiri yogo e loko koɓe cottata ko fuu le leydi Kodowar ndi iwata wattu joni omo jooɗiɗon wondi e gongude o haalli hono kutteji koɗon yettiniɓe wattu joni ko kerol hakkude leydi Mali e Kodowar udda ko
min mursi ko heewi gila fuɗɗode embargo o adadu kewɗo lokku amen bonan noon fadde embargo o ne jeeyano ɗi fa timma kawana fewi noon ɗo wuro joni banggal cakuru min jeeyata ɗum
maire e gomɓe to sigasotoɓe dow mbihi wattu joni ɗum ɓuyti ko nayiri banggal keɓe muɗen sanne keɓɓemo kanko noddirteɗo Abdourahmane Sidy Bé yo jokka arandejo maire sigaso komo sifi dow hen
wokkat joni o leygal luuro sigaso keɓal amen ko ɓuuri hewde yo banggal transport camion ngaji euroji Côte d'Ivoire e Burkina wonko yoɓanta ngal luuro nde ndenno ɓeɗo transporteur en ɓe gutti fangude sigaso kambar muɗum mi ɓuytorike keɓal nden ngal ɗo keɓal na wara noon million ji sappo e nayyi ka joni heewi foof million ji sappo
sikaso yimɓele hewɓe kollitiɗan tawda ton e laamu hakkundejo ka wattu joni ɓeɓe kaaja tiɗallaji hakkude leydi Mali ndi e leyɗele sédiyawo ɗum heeɓe na leydi Mali ndi yalti e fedde sédiyawo ndi e fuɗo ɗum ko seeku gajjugo heɓini sijo tamani sikaso